waze wangisiza ngelifti baba hawu kodwa kwaze kwakude fulayele engathi nawe kodwa nkosi yami sewuphenda ubuthongo nje baba hawu ngibona imoto isiya ngapha nangapha yini ungapaka enseleni wenulisinyawo nkosi yami kusho ukuthi usuka kude impela njengoba unikeza ilifti nje
uwo ngiphathisa umthongo uthula ukodwa sengathi ucabanga usathane
hayi sokandiwe baba khosathane njenokucabangayo ithi-ke ngikuxasele nkosi yami iy'ndaba ezimnandi ubani mami-ke wacela ukuthi ngimphelekezeni mpela nje yothenga unyonyovu le moto yakhe yokuqala wathi-ke efika nje egaraji wathi ufuna ukuthenga imoto enamasondo amahlanu futhi ibe neminyango eyisithupha evulekayo hayi badideka-ke inkosi yami abasegaraji bafonela ngisho napesheya kwazi ukuba kwezilwandimpela hhayi kwaze kwasiza-ke le genge lehlala lesha swete hhayi iyathi iyazi yona le moto lena ngoba basebenza kakhulu nemoto bathi imoto phele enamasondo amahlanu mane la masondo ahamba bese kuba elesihlanu isipewini uyayibona bese kuthi imnyango le isithupha ile mnyango ewu-4 evulekayo bese bebala nomnyango webonethi-ke ngaphambili impela bese bebala nebhuthi ngemuva kusho ukuthi imnyango evulekayo emotweni ankosi yami-ke umalume wami-ke impela hhayi-ke sabuya nayo nale moto manje mase sibuya-ke nale moto wangena kufreeway-ke umalume wami kanti uphambana nezinye iy'moto ezihlayo kanti ungene ngoronki hhayi zashaya abahuthi izimoto nami ngamkhuza ngathi hhayi hhayi malume wathi hhayi mntanami labantu abashaya amahuthi abayangazi yo futhi le moto engiyithengile ayijwayelekile mntanami negama layo ihuzoko into ehuzwayo mntanami ayithola kandawo futhi abanye bayangihalalisela njengoba beshaya amahutha nje hhayi kongamkhuza mina umalume
sewungibulele ngensini kanti wayengenazo yini izincwadi zokushayela
hayi bo weba wayenazo incwadi zokushayela ngiyajabula-ke mdlali uma suhleka usaphethe umdoko ngiyaqala nokubona ukuthi ayonamasi lalelakwe emshayeli wayenazo incwadi kodwa wayelalezi zingagandaganda abakhanda imigwana
kwasekwenzekani wayengazi ukuthi angaboshwa uma eshayela ngezincwadi zikagandaganda
hayi wemshayeli hayi bodade kwase kuqhamuka itrakike enkulu nkosi yami ejikeni hawu siphambana njalo nezinye imoto ku-freeway yasishayisa le moto sinomalume umalume wafela khona lapho imoto ingakafiki ngasekhaya yaba yicucu namaphisisi
usho ukuthi unenhlanhla wena wasinda kanjani
nami ngasinda